Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ew, mfundisi singena.
Hey, bahle.
Unjani mfundisi?
Mani ni right bahle unjani lapho wena msakazi wami omuhle.
Hayi siphilile mfundisi, akukho esi complain ngako. Uyeza yeah. Uyeza singena nanga lezi zingasoze zabuna.
Yabona lezi nyazizuthi angeke zibune lezi manje nathi ufuna sikhulume indaba kempela evuthiwe la ngoba sishayelwe singasoze zabona
yebo yeah uGeneva Hudson uyasho la uthi Jesus ngisho kahle ngingayikhulumi nje into like mina yeah uthi Jesus promised me home over there kusho ukuthi
ku hey man
ekhaya ezulwini angithi njoba sila emhlabeni njoba ke siloku nje sifundisana ngalo lelizwi siyilungiselela khona ukuya ekhaya ezulwini
ah wemfowethu bese siyahlabelela sithi ngaphesheya sithi ngaphesheya sithi siyawujabula siyawuphumula sisho khona ngaphesheya ezulwini
we uyazi nje hey angazi ukuthi kwenzakalani ngalolu suku impela sesingale
awuyekela mfowethu abantu si serious ngalendlela bayamangaki singenwe yini iso lethu seliyabona kuthiwe yeke ikhaya elihle nantiya silibona ngamehlo enhliziyo
yeah bangithi iBhayibheli lisinikeza leso sithombe phela ukuthi sibe naso sazi ukuthi kwenzakalani ngale
namhle kunzweni ngihlabelela iculo ngithi there is coming a day when no heart shall be, no more cloud in the sky, no more tears to dim the eyes. There is peace forevermore with the one who dies for me. Oh, what a day, glorious day that will be. Ah, Bashe.
Amen.
Glorious day, man. It is coming.
Amen, mfundisi. Ah, wazo washabelela kamnandi. Bengazi ukuthi. Wazo washabelela kamnandi kangaka.
Hayi, yasebandleni lam sengababuka. Yabona, no, bayathanda.
Yeah. Hallelujah, mfundisi. Hey, ngaphambi kokuthi ithingi kubingelele mfundisi, nawe ungababingelela lapha ekhaya.
Niyabonga sesibahle asibabingelela abasakazi. Emakhaya sesibuyile kosiyami siphethele lezo zinto ezingavamile emasontweni siphethe izinto ezinganakwa kanti yize ziyakwenza ukuthi singene so siyababikelela ekhaya baphatha amabhulupheni bazobhala balalela abalaleli ukuze basizakale bayifundele emva kwalesi sifundo ngiyabonga sesibahle kukho konke ngiyabonga sesibahle
amen zo mfundisi siye sathola indaba ezingekho mnandi ngenceku okukuthi yandlula emhlabeni umyalezo wakho ukududuza umndeni kaGumbi ongathini nasebandleni
Nkosiyami ngithi bazalwane nani mindeni awududuzeka kwindoda emnandi leyana
hey uphu amen
hayi suka man hayi ngiyekele man usekhona uamen na Ah, suka man. Lalelani bazalwane nina nisele bandleni lakhe ibambeni bafowethu siqhubeke sifuna iqiniso mndeni wakhe yazini ukuthi uzabe ilokayikho wayazi ukuthi ngelinlanga ngeke abe khona la nani yazini ukuthi asenze kahle funa siyombona ubaba uGumbi lapho siyakhona induduze loyo asihlaleli la sikholele ukuhlala la kodwa siyendlula uNkulunkulu abe nani niduduzeke ngalawa mazwi
Ah, siyabonga mfundisi. Yebo nathi la kwa Radio Pulpit sithi awududuzeke umndeni kaGumbi. Siyazi ukuthi akukho mnandi kodwa ke indlela yethu sisonke thina okumele sikwenze manje ukuthi simcelebrate and sibonke nanokuthi uNkulunkulu siboleke yena ekutheni nje ahleza lihambisa leli vangeli.
Course.
Amen. Mfundisi sizongena odabeni lwanamuhla but before sizoyixoxa indaba ya today okuyindaba ushilo la ukuthi ngezinye zezinto ukuthi akukhulunywa kakhulu ngazo and esikhathini esiningi uma sikhuluma ngayo le ndaba kuba khona nje ukudonsa donsana uba nama argument and angicabanga ukuthi lokho uNkulunkulu akufunayo yena nje ufuna sithathe okusezweni okusezwini lakhe ngoba usifundisa ngalo izwi lakhe ukuthi yilokho okumele sikwenze and futhi wathumela nendodana yakhe kuJesu Kristu ukuthi waphila la emhlabeni wayiphila impilo ephilwa yithi singabantu benyama so sihamba einyathelweni zakhe so zithini inyathelo zakhe lezi esihamba phezukwazo and kumele nje sihlezi sibuka empeleni ukuthi sihamba yini einyathelweni ezika Kristu so sikhuluma indaba yomnikelo kunomnikelo weshumi and then kuphinde kube nalomnikelo lo obizwa ukuthi i-offering angazi ngesizulu ubizwani lomnikelo we-offering
umnikelo wesihle
oh umnikelo weshumi bese siphinde sibe nomnikelo wesihle
yes
okay so today sizogcila kakhulu kule minikelo sizwe ukuthi izwi likaNkulunkulu lithini because kunabanye okuthi bathi ngabe kusase relevant yini ukuthi singabazalwane siqhubeke nokunikela yini lithini testament lakudala ngomnikelo lithini testament elisha ngomnikelo sizoyixoxa mfundisi kodwa njengoba sithembisile ke evikini elindlule ukuthi labo singakwazanga ukuthi ke siphendule imibuzo yabo njoba ke besibuka konje isihloko sethu besithini
last week besikhuluma nge ngomusa kaIsrael.
KaIsrael, yes, kwaba ukuthi ke isikhathi sincane kakhulu ukuthi ke sikwazi ukuthi kusiphendule eminye imibuzo. Usayikhumbula mfundisi?
Ya, kukhona engikukhumbulayo sesibahle lo mbuzo okhuluma ngokuthi why ngithi mina uJuda kuyinto eyodwa noIsrael ngiyakhumbula loyo kodwa nga ukuthi kwasukela ekutheni ngithi mina uyinto eyodwa noIsrael so ke ngenxa ukuthi isikhathi sethu sasesihambile sishakuzela ngangakwazi kahle ukubafaka kahle empendulweni right kodwa ke ngicabanga ukuthi impendulo eright kufuna ngikhothe izwi ukuthi why ngithi uJuda ngoIsrael na yes
okay
ngingangena kulo
yes ngena mfundisi
balalele ekhaya asithathe nanti izwi ke la encwadini ka Genesis chapter 29 sizoqala ukufunda singathi masifundise isihloko nje kuthiwa isihloko sakhona isihloko sakhona sikulapha ku verse 31 sithi amadodana okuqala ka Jakobe ngoba kwaba namadodana akuqala ka Jakobe awathola kuleya ngoba lithi iBhayibheli kwabonakala ukuthi uleya uyedelelwa uNkulunkulu wayesevula isibeletho sakhe ukuthi azozalela uJakobe amadodana awuqala mane lapha kumadodana kaJakobe kwaba khona uRuben kwaba khona indodana yokuqala kwaba khona uSimeon indodana yesibili kwase kuba khona uLevi indodana yesithathu number 4 kwase kuba khona uJuda manje ke laba ngoba ke bezalwa uJakobe ngiyacabanga niyakhumbula ukuthi ngichazile last week ukuthi kuze kube khona into okuthiwa uIsrael leyo yingenxa yegama likaJakobe elashiphe ngoba wabambana noNkulunkulu lase liyashintsha leligama kwase kuthiwa ke uIsrael so ke lo Israel lo ongujakobe wazala lamadodana amane leyesifo ke yiyo lokuthiwa uJuda That's why ngithi mina uJuda uIsrael ngokuzalwa ngoIsrael alikho iswazi elingazala ipedi iswazi lizala iswazi noma kungenzeka leswazi lizwala selikhuba isipedi kodwa igazi lalo yiswazi so ke ukwendlula kwami kalula lapho ngikuletha impendulo ephelele ukuze ngithi uJuda uyinto eyi-1 ungu-Israel yingoba uzalwa ngu-Israel angazi kukhona yini sesibahle engingaku-eda lapho na
Oh asithembe ukuthi ubaba we understandile ngoba uma ngikhumbula kahle ngathi umfundisi Masango obe uye wa comment nje wathi izwi lithi akukho umJuda akukho umGreek ezwini and then kwaba khona futhi ubaba ebekhuluma ngo Mel ubani Mel
Melchizedek
yes Melchizedek yes so angazi ukuthi lapho kukhona uthanda ukuphawula
yeah lapho makhulunywa nge order ka Melchizedek kulapha encwadini yamaHebheru chapter 7 ngwaqala nje ku verse 1 nanoma ngingazi kahle ukuthi wayefuna ini kule order ka Melchizedek ngoba kule order ka Melchizedek iyachaza lapho ngiyacabanga futhi uma sesikhuluma ngesihloko sanamhlanje ngizawungena lapho kule ncwadi leyo ngoba vele lesihloko sanamhlanje siyasifaka lapho kule order kaMelchizedek kuyachaza uMelchizedek kwakuyindoda enganasikalo ayinasiphelo ayinamama ayindodanganiswa yahlangabezwa yahlangabeza u-Abraham leyo ndoda leyo ningazi ukuthi yena wayefuna ini kule order kaMelchizedek na ngoba ibhaliwe nje naye angayifunda ngiyacabanga futhi uyayazi ichapter 7 encwadini yamaHebheru yes
all right mfundisi let's hope ukuthi ke sikwazile ukuphendula konke ekade kushiyekile evikini elindlule ngicela ukuthi sindlule ngala uma sibuya ke bese siyaqhubeka ngendaba yanamuhla ye tithe kanye ne offering
niyabona sesibahle kodwa khona ukusala kancane esengikukhumbulayo indaba yokuthi akuna mjuda akuna mgreek akuna wesifazana akuna wesilisa angazi sengakuchaza before ungene kumarket
fa ile ya tuafalo ka kopo tswela go rapella radio pulpit le tiro e re dirang mo lefaseng la Afrika Borwa le kontle ganaga
when the drive gets long we are there Listen live to Radio Pulpit on radiopulpit.co.za, DSTV 882, and OpenView 607. Also follow us on our social media, download our app, and listen to our podcasts wherever you are. Radio Pulpit, still your daily companion.
Ngiyaxolisa mfundisi bese ngenile ku market.
Okay, niyazo niyazo.
Yebo ngangena kuyo.
Ya lapho bekusholo indaba ukuthi alisekho lo bandlululo lalukhona olokuthi kukhona bezizwe angeke basalidla ifa lombuso wezulu sesiyangena sonke namaGreek nathi sesinto eyi-1 nethi ke kuphela sifuna ulandela iscripture ke siinto eyi-1 kodwa sihamba igcine kuphi thini uIsrael ugcina kuphi njengoba ngafunda last week kodwa izulu sengelethu sonke alisekho lobandlululo lukhona ukuthi hay laba izinto zokulahlwa nje cha wonke umuntu ovumayo asindiswe uyangena esabelweni sezulu
okay
yes kwakuyiloko malithi akukho umgrika komjuda
Okay, mfundisi asingene ke odabeni lwanamuhla ngoba ngiyabona isikhathi naso siyagijima sikhuluma indaba ye tithe kanye nendaba ye offering abazalwana abaningi bakholelwa ekutheni tithing and giving offerings ama biblical principles okuwukuthi aba irrelevant even nanamhlanje So when I'm mfundisi uthini kuleyo ndaba?
Siyabona. Uma siqala sesibahle sizoyela. Uyabona uma sifunda incwadi kaMalaki, ngiqale nje lapho la kuMalaki. Kunendaba ethi niyangiphanga. Ningiphanga ngokweshumi neminikelo. Lezi zinto zimbili. Okweshumi neminikelo. So ke njengoba zizimbili lezi zinto lezi ayisebenzi ukufana. Uma kuthiwa sesibahle okweshumi kushiwo i-10%. Uma kuthiwa umnikelo kushiwo i-free will offering. Esingayithola sesibahle lapha encwadini ngathi yamaKorinte esibili isahluko sika-9. Bom kana ifuna ngiyoqala ngale wena sesibahle encwadini Old Testament ngichaze ngalokho kweshu ukuze abantu bazoba nomqondo right. Kodwa ngingakuletha la ngoba ngizaya leyishumi. Kodwa ke ngibuye lapha ku free will offering. Uthi ke wena wona ku 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Kepha nako ohlwanyela ingcosana uyawukuvuna ingcosana. Nohlwanyela kakhulu uyawukuvuna kakhulu. Yini ke leyo? Yi free will offering. Angeke ku tight uthi uzohlwanyela kakhulu. Angeke ku tight uthi uzohlwanyela kancane. I tight lokuthi tight kusho 10% yi 10%. Hayi 9, hayi 15%. Wakhipha 9 unecala lokulahlwa futhi. Wakhipha 15 unecala lokulahlwa futhi. Ngoba lenkulu akwengezwa akuphungula. Bese ku 7 kuzothiwa yilowo naloyo unikela njengalokho ezikhethele khona enhlizweni. Kungabi ngokudabuka nangokucindezelwa ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikela ethokoza. Yini ke leyo ke? Ngokumnikelo wesihle, free will offering. Ngithanqalela ngihlukanisa lezi zinto sesibahle la unikela ngokuvuma kwenhliziyo yakho, kodwa kutight unikela ngendlela noma ngabe kawufuni noma ngawujabulile noma ukajabuli, unikela ngale ndlela uNkulunkulu afuna uyikhiphe. 10%, not 9, not 11. Sesiyandlula ke sesibahle, ake siye ke lapha yake manje kokweshumi ke manje ukuthi okweshumi kwakukhishwa kanjani. Sesibahle, uma sizoya encwadini ka chapter 14 sifunde uverse 22. Angazi ukuthi usesibahle she is writing or what. Uma ungakubhala lokhu ukuze sizokhumbula uma sekukhona ofuna sikhumbulane khona. Lapha kuDeuteronomy chapter 14 uma ke uzoqala evesini lika 22 sesibahle, kukhulunywa le ndaba ke yokuthi uyawunikela. Wothi ke ngifunde phansi. Ihloso khona sitho kweshumi bese kuthiwa ke uyakunikela ngokweshumi kwazo zonke izithelo zembewu yakho. Lokhu okuvela ensimini iminyaka ngeminyaka, bamba sesibahle, kuvela kuphi ensimini iminyaka ngeminyaka. Ukudle phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho endaweni ayawuyikhetha ukuba igama lakhe lihlale kuyo leyo ndawo. Hlala kuyo leyo ndawo.
Yeah.
Okweshumi kwamabele akho, bamba sesibahle, nokwewayini lakho, nokwamafutha akho, nokwamazibulo ezinkomo zakho, nokwezimvu zakho, ukuba ufunde ukumesaba uJehova uNkulunkulu wakho njalo. Ufunde, babefundiswa ukwesaba, bayafundiswa abakazi, bayafundiswa okushuthile manje, kahle kahle bafundiswa nokuthi kuyanikelwa ngoba into abangayazi leyo. Uma kuqhubeka lapho kuthiwa ke uma ke indlela ikude nawe ungenamandla okokuthwala ngokuba inde kakhulu nawe indawo uJehova uNkulunkulu wakho ayakuyikhetha ukuba alibeke kuyo igama lakhe, lapho uJehova uNkulunkulu wakho ekubusisa, uyakukwenana ngemali, uyisonge imali esandleni sakho uye endaweni uJehova uNkulunkulu wakho ayakuyikhetha. Nako ke sewenana ngemali manje uyisonga ngesandla sakho ngoba le ndawo ikude kahlehle. Ube nendawo iseduze, befuneka ukuthi uqhube lezi zinto, izimvu neyinkomo neyitshalo zakho, uyithathe uyilayishe ekarishini ma unekarishi, kuya ngokuthi unento engakanani nasebhayisikilini, imali elalikhona uyalayishwa uye kule ndawo ayikhethile uJehova ngoba kufuneka le zinto. Kuthiwa kwenana ngemali, kunento kufuna siyibukela ukuthi imali kayifuneki sesibahle lapha kahle kahle. Sibuka la ke verse 26 uthi yena uthenge ngaleyo mali noma intoni umphefumulo wakho oyithandayo izinkomo noma izimvu noma uphuzo lunamandla noma intoni umphefumulo wakho oyifunayo udle khona phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho wename wena nabendlu yakho 27 nomlevi ophakathi kwamasango akho awuyikumeyisa ngokuba akanasabelo nafa nawe sesibashe la nazi izinto ezikhishwayo sikhuluma ngoweshumi lokho weshumi emawukukhipha sithola uhamba uya lapha endaweni uJehova ayikhethile uthatha abantwana bakho bonke kushuthi kuyabalwa ezindlini ngalelo la ngafuneka isale umuntu ngoba ngishisebenzi sakho uma kuthumulevi ohlala phakathi kwamasango akho ngishisebenzi sakho uyasithatha uhambe naso manifika lapha nihlala phansi seniyahlaba lenizenazo ngeniyadla leyitshalo okusalayo sesibahle sikuyawusala lapha endaweni ayikhethile ethendeni likaJehova la kuhlala amalevi khona sekuyisabelo samalevi ke leso kodwa senidlile nina uma indlela beyikude uzena le mali uyisongile ufike lapho uthenge le nto efunekayo ngoba bamba lapha sesibahle imali kayifuneki besawuthatha imali seyingenise lapha kodwa no imali kayifuneki yingakho sithatha le mali mase sifike kule yandawo sesifika lapha siyathenga lezi zinto ezifunekayo ngoba kufuneka into ezodliwa lapha sesiyadla noma ngabe utshwala ke sesibahle uma kade wena uyithandela utshwala ngoba phela ngaleso sikhathi lalingakafiki igazi likaJesu elinamandla elenza ukuthi umuntu enyanye into wawuthi nje uma ungayenzi into awuyenzi ngoba nakucindezelwe ngoba isono sakhona yikuthi uzuyele ma ungakayenzi awunacala akufanani nanamhlanje sekuhlulelwe unembeza manje kwehlulelwe manje mcabango ukuthi ucabange ini kodwa ngaleso sikhathi kwafuneka uze ubanjwe uqotsheni yingakho abantu babehamba bezomele befinela notshwala kunganandaba ngaleli langa lokweshumi bazawufike babutheke utshwala baphuze badakwe akunandaba usuku lokweshumi yindlela ke le okweshumi obekusebenza ngayo ke sesibahle ngesikhathi sakho okweshumi and then to add on that ngaya kunumeri chapter 18 lapha sizofunda khona ke iverse elithi uJehova wathi kuAaron uchapter 18 verse 20 numeri 18 verse 20 uJehova wathi kuAaron awuyikuba nafa ezwe lakubo futhi ungabi nasabelo phakathi kwabo mina ngiyisabelo sakho nefa lakho phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli bekani ile abantwana bakwa-Israyeli konke okweshumi kwa-Israyeli kube yifa labo ngomsebenzi abawusebenzayo inkonzo yethende ithende liphike lelo lokuhlangana abantu abakwa-Israyeli mabangabe basasondela ethendeni lokuhlangana labantwana bakwa-Israyeli funa bathwale isono bafe why manje la sengamalevi anikezelwe ukuthi abe lapha ethendeni ngoba le ndodana kaJakobe okuyindodana sithi u-Israyeli manje yesithathu yiye eyanikezwa imvume yokuhlala ethendeni bese kuthi ke lokhu ke okweshumi okusalayo kuya lapha kubo ngoba uzwile ngale ukuthi ufike sidle lapha ngoba ngesiqedele izinto sekuyoba isimalevi lokhu kudla umbuzo ke uthi ke sesibahle okay nazi izindaba manje zinje thina makrestu uma kuthiwa ke sikhipha okweshumi sikhipha ngevesi elithini sikwenzeni ngoba la kunencwadi ke le bengiyikhotha ngithi kaMalaki sesibahle awufunda uverse 8 wena usafundi manje mala ukufunda lapho ukuthi ufundele labo abantu sesibahle ngale singisi sakho
bengawalungisa ngamfundisi kodwa ke izoloku molo uqhubeka ukukhuluma ngizowafuna lana bese ke ngiyawafunda ngaso isingisi
oh ya ngoba sengibukela ukuthi mhlambe kukhona abangezwa ngoba andi sinale nkinga ukuthi abanye abezwa lapha ku chapter 3 kwincwadi kaMalaki abathanda ukuyisebenzisa kakhulu sesibahle uma ngabe bethatha noma beyimikisa bayimikisayo uMalaki chapter 3 ufunda verse 8 kuthiwa lapho ke umuntu angamphanga uNkulunkulu na nokho niyangiphanga bese nithi sikuphanga kanjani na bese kuthiwa ngokweshumi nangeminikelo niqalekisiwe ngesiqalekiso nokho niyangiphanga sizwe sonke ngenisani konke okweshumi endlini yengcwele ukube kube ngokudla endlini yami ningivivinye ngalokho usho uJehova Sebaot yile nto abayisebenzisayo ke manje kuthiwa ke ngokweshumi nangeminikelo sengifundile ke sesibahle ukuthi ke lokho kweshumi kwakukhishwa kanjani angithi
okay ithi ngiyifunde ngesingisi Malachi 3 verse 8 angithi mfundisi
funda ngesingisi
yes ithi will a mere mortal rob God yet you rob me but you ask how are we robbing you in tithe and offerings. Yeah, ngifunde kuphela uverse 8.
Very good. Ene ke manje ke ngokweshumi nangeminikelo. Zibuzeke ukuthi umnikelo ukhishwa kanjani? Ngiyawufundisa ngawo next time ngoba we can't sesibahle ukukwenza konke manje. Isikhathi sethu sincane. Mangizongena eminikelweni nakhona kunesikhathi sakho. Kodwa manje sima lapha eshumini. Angithi ke oweshumi ngiqale mina ekutheni kukhishwa kanjani. So now I ask you yourself, can we get maybe another scripture what can explain to us how to pay tenth as a Christian? Ngoba uma sifunda sesibahle ngale, siyathola ukuthi kunendawo eyayikhethwa ibe yinye. Kona bayisela ababusiswayo baya kuleyo ndawo eyodwa uma befika khona bafike bakudle lokweshumi lapha ya bona umbuzo uthi wo babekudla ngalesa sikhathi what about now liphi bese singalithola elokuthi manje sekwenziwa njani ke ngaleshumi ma umkhristu eyikhipha na sekukhishwani manje ngoba ngale siyathola kwakukhishwa izinto enesesibahle you must listen carefully lento yenziwa once a year not monthly but yearly not weekly but yearly not daily but yearly manje uma sothola ke manje ivese ezosicacisa cha kwabe sekuyashintshwa so ukhipha manje monthly dokwenza ene so ukhipha nemali manje sithole leso scripture I don't remember ukuthi singasithola iscripture esosendlulisa lapho angazi ke sesibahle kukhona ofuna ukukusho kulolo hlangothi singakaqhubeki
mokhuluma kanje mfundisi lana it seems like umnikelo noma ngathi i tithe ya ku Old Testament ne tithe ya ku New Testament bekuhlukile kakhulu ngoba uma sibuka ku Old Testament i tithing bokuyi requirement for ama Israelites with specific guidelines mhlambe ufundela incwadi ka Deuteronomy ne ya u Deuteronomy 14 verse 22 lapho ke ichaza khona kuze kufike ku 29 and uma ngikulalela futhi ukuthi i purpose ye tithe bekuyini from the Old Testament kwaku supporta ama Levites angathi
yes,
supporta abantu ababe ababeswela, and then nok supporta lapha ethempeleni. And it seems like ngathi bekunama tithe ahlukile. Angazi ngalendlela mina engikuzwe ngayo okuna la ngilahleke khona, I don't know.
Iyakhola ulahleka khona. Uma sithi kwakusiza abantu abahluphekile, we must mention yibaphi labantu abahluphekile ababedlifu mina. Ngoba la sithola umnikazi wekhaya ephuma nomndeni wakhe banazo le zinto ngezabo, and le zinto take a note sesibahle, le zinto lezi kuthathwe i 10% kuphela yale zinto, okushuthi kusali ilokhuzana i 90% yobahluphekanga labantu okuthiwa bayahamba bayodla le zinto. And nomlevi uyathathwa ke ekhaya ngoba kukhona umlevi. Eneke lapha lento iyosala kubalevi abasebenza ethempelini, abasebenza ethendeni. Hayi, akusinto yeyintandane le, akusinto yokundla abafelokazi le. Kodwa yinto efundisa abantu ukunikela bahambe futhi bafike bayidle bona besisalela amalevi lesalayo. Laba abasebenza ethempelini, kodwa abafelokazi nabahluphekayo labagcwele la kuma Israel babengabalwa kule nto yethayithi.
Okay. Kunemibuzo la efune. Ukhumalo uthi ngiyabingelela egameni lenkosi, ngicela umfundisi angiphe only one scripture mayelana nokweshume ku New Testament. Siseza lapho babukhumalo ngoba besabuke ku Old Testament and besifuna kuyilanda from the Old Testament. Angithi mfundisi? Yes. Okay.
Isaya lapho.
Isaya. Yes, ku New Testament. And then uthi la ubaba the church, ngibona angazi ukuthi iMike lena ngoba uyibhale SMIC uthi the church mic and platform in many churches are shared largely with those who are employed and are tithing a lot of money. It has become like a bidding for influence. Once you lose a job, the church mic will be withdrawn. Angazi ukuthi uyamuzwa nami mfundisi.
Ngizwa kahle, ngizwa kahle. Ungathi uhamba nami loyo uma ngizwa, ngoba isihloko lami samla sithi Christians are not allowed to pay tithe.
Okay, Christians.
Nithi saqala ngapha ngeyamaJews lento engiza nayo.
Yeah.
Amen ukuthi ishumi zayisebenza kanjani. Ngizongena manje ngapha ukuthi they are not they are not allowed ngayiphi indlela ukuthi bayikhiphe i-tenth na ngisaya lapho.
Sisaya lapho. Okay.
Nedi la mina ngisakhuluma ngalaba ababe kukhipha.
Mhm.
Ukuthi babe kukhipha kanjani, just to show that as a Christian we can't do the thing what they was doing before. Uma singakwazi ukukwenza lokho okwakwenziwa kuqala, kusho khona ukuthi vele obvious asisayikhiphi ke thina ishumi ngoba yinto engasenzeki. Kodwa ozathi yena isakhona ukwenzeka, uzasinika ivesi ngoba sisetafuleni lapha ngithi sikuplatform siyakhuluma. Sizawufuna ozathi kuhayi kusakhona kusenziwa, asithethi sekwenziwa kanjani-ke ngokombhalo, hhayi ngemnqondo womuntu, ngokombhalo.
Okay. Yeah, ubaba ngathi usahamba nawe futhi la ngoba uthumele enye message uthi so the tithe in actual fact was an event of the Old Testament, but since Jesus died and offered himself for all who believe, we give Caesar what belongs to Caesar and not our obligation.
Very good. Ukatile. Uhamba nami loyo.
Yes, at the heart of all of all these arguments is Jesus' death on the cross. Okay.
Very good.
Yeah, kune voice note lana ngicela ukuthi silalele mfundisi.
Okay.
Mbonani bahle, sanibonani egameni ka Jesu.
Amen mama.
I disagree nomfundisi kakhulu ngemfundiso yakhe.
Yeah.
endeke okweshumi kwaqala kuGenesis ngoAbraham uma eyohlangana nalenkosi yaseSalema engenasiqalo engenasiphelo uMelchizedek. Imfundiso yakhe sisibahle iyalahlekisa. Siyaxolisa. Amen.
Amen mama. Yebo, yingakho si discussa le ndaba ngoba sifuna ukuzwa ukuthi ngabe sisahamba ngendlela okuyiyona yini ngendlela yemfundiso yeBhayibheli. So umama uthi uya disagree nawe. Yes. Ngoba uthi
that's what I need.
Yes. Okay, nayi enye voice note lana iphuma kuKhali Mambo.
Asibingelele nkosazana, asibingelele nakubalaleli bonke beRadio Pulpit umsakadoti indzaba lethu thokothisako. Manje ke izwakala kamnandi indzaba le yokunikela le nethi shume. Manje ke uJesu mefika kungako kunye ngapha eNew Testament ukungaveli. Wafika wabheka uJesu wathola ukuthi lo umnikelo leyikhitshwa isizwe sikaNkulunkulu ikhiphela abafundi labalevi nabafarisi nabapriesti abakhulu konke lokuya kuyenza kuvuna bona labapriesti lapho kubayenza ukuthi baphile impilo ebukhazikazi babe nezindlu ezibukhazikazi babe ngezimoto ezinkulu manje uJesu wayibheka le nto wathi kubusisiwe sandla esiphayo ngokuba naso siyakuphiwa manje siyakwamukeliswa manje ke ngiyayikhotha nje angibhevulanga le ncwadi le mina uma ufuna ukuphuma ezinhluphekweni ufuna unikele manje lokunikela lo awusukunikela enkonzweni kuphela la uthanda khona ngabe se ngihola 50 rand ngevika nje sengiholile imali yeviki leyo ngihole 50 rand manje ngathatha leya mali nami ngagcwalisela nge 25 rand ngonikela nami akuhambanga isikhathi eside ngathi ngilele ngaphupha ngiphiwa umsebenzi lo msebenzi wangipha imali nkosazana namanje usangibhadala lo msebenzi uyabona nkosazana manje kuphuma kuphi ekunikeleni angeke kuze kuvala ukunikela nojesu akakuvala ngokunikela ukunikela noma ukhiphiza ishuma noma ukunikela ngani akunoma unikela ngenkomo noma akunankinga lokho ngoba isandla sibusisiwe siphala Khali Mambo
Khali Mambo. Hey mfundisi, asithathe kancane ikhefu la and then bese siyabuya sikhuluma nomama lana njengoba bekasho ukuthi ayi cha yena akayivumi le ndaba
esifundisa
ayishoyo lana. Nangu uAndile kaMajola uthi ungumakade. Incingo nazo zivuliwe ku 0123341322 uma ke uthanda ukufaka uvo lwakho kulolu daba noma ke unombuzo umfundisi ukhona uzophendula. Uyavumelana nemfundiso yakhe awuvumelani nayo uFrimza Lwane ukuthi ke ungasho lokho wena okuunderstand aye bese ke siyabuya futhi siyabonisana ukuthi hayi cha iBhayibheli lona lisho kanje.
Hear the word and renew your life on 657 AM.
We understand that as a young person you face many challenges that threaten both your safety and mental well-being, and in this fast moving world you don't always have someone to talk to. That's why I Am Youth has joined hands with Child Protection Hotline to give reliable and accessible counseling to young people. So send a WhatsApp text, SMS, or call the number 076-037-6345 to get help today. We believe that you are worth it.
Join us for heart-to-heart discussions every weekday from 12 to 3 p.m. as we look at daily challenges, relevant issues, and health matters with inspiration and great music to make you smile. Become enlightened. Listen live on Radio Pulpit, 657 AM, or catch the podcast on radiopulpit.co.za. Radio Buzzing of Life, 657 AM.
Wazekwala. Hey, uyasho la uAndile kaMajola. Zisavuliwe incingo sisaphezukwayo indaba sisalelwe ke ngo plus minus 8 minutes ukuthi ke sivale for today indaba yethu njengoba ke siqale sabuka indaba ye tithe indaba ye offering from the Old Testament ukuze size nayo kahle and then sibone umehluko ukuthi ukuphi ku tithe and offering ya ku Old Testament ne tithe and offering uma siyibuka ngala ku New Testament mina mfundisi uma ngilifunda izwi ngibuka umehluko ngibona la ukuthi ku Old Testament i tithing ngingasho nje ukuthi was a legal requirement but uma siyibuka ku New Testament i giving into ukuthi uyenza voluntary and kube into esuka enhlizweni yakho mfundisi
senkol okay sisibase siphendule kumama ne
yeah
sicala la kumama ama kufanele azi ukuthi la sikhuluma ngokuthi i tithe yinto eyayikhishwa u Old Testament not now uma yena ezothi i-tithe iyakhishwa namanje akasinikezesi ukuthi yiphi ivesi elithi iyakhishwa namanje ene ikhishwa kanjani manje ngaluthi hhayi ndaba okukhuluma nje sikhuluma ngevesi la angithi sihamba komvalo sesibaba ngoba la uma sifunda ujesu azange akhulume lutho ngeyifoni and abapostoli there's no even one owabo wakhokha ishumi noma wadla ishumi ngisho kubaphostoli ngisho isibandla ukuqala kwebandla platform encwadini yebenzo there is no one wakhuluma ngeshumi nowabhadala ishumi ukuthi wayezoyibhadala kubani kodwa into esiyaziwo manje ngomnikelo njengoba nobaba sesiphendula nobaba okade ekhuluma la into esesiyikhipha umnikelo wesihle ngokuvuma kwenhliziyo sithatha lokho angiqali kule ncwadi engiqale kuyo mhlawumbe abangikwazi la kuchapter 9 ku-2 Corinthians verse 6 kuthiwe asiqale ku-7 ku-verse 7 yilowo naloyo onikela unikela njengalokho azikhethele khona enhliziyweni kungabi wokudabuka nangokucindezelwa ngokuba uNkulunkulu uyamthanda omnikela ethokoza umnikelo awusoze wafa kodwa into ephelayo yi-10 ngoba i-10 bahle yabehlula ngisho bona laba ababethi bayikhipha sesibahle uma ngavula incwadi kaMathewu 23:23 uzobona ukuthi yabehlula uthi uJesu la uthi nikhipha okweshumi kwedonqe nokwesikuntshana ebesethi ke befanele ningakuniwenze nalokho ningakuyeki nalokho allright asibuyeke ngoba kwabeshula labaya kodwa kwabuye kwavuselelwa kanjani na okay asibuyeke uwazi ngani umama ukuthi akakhipho kwedonqe uma engathi yena uyakukhipha akakhipho kwentshungu na uzachaza ukuthi ukuze angakhipho kwedonqe nokwentshungu wenza kanjani ene kubhalwe kuphi akenze lokho in our time kubhalwe futhi ishumi ikhishwa kanjani manje ene mabhaliwe manje kukhishwa ini manje asifundele umbhalo sithi thina akusakhishwa sizoya ngale encwadini yamaHebheru chapter 7 sizokhuluma ngaloko futhi sesibahle ake ngibanikelele mhlawumbe kube khona abakhulumayo kodwa ngimile ngithi ngisacela iverse netgoi 1 athi nanti iverse elithi manje angathi uyayikhipha ishumi nje mara angasinika iverse ngikhuluma ngeverse la ukuthi okweshumi kwakukhishwa kanjani khuluma into ebhalwe phansi akakaveze manje okubhalwe phansi manje ukuthi kusekhishwa kanjani kokweshumi manje mayithi yena uyakukhipha ngiyabonga sesibaphi
allright asithathe kancane ikhefu siphinde sibuye
imihla yonke sikhona kuFacebook ngena ube ngumhlobo nawe iRadio Pulpit Facebook yeyoluntu lonke
tune in Grow in faith. Radio Pulpit 657 AM.
Radio Pulpit 657 AM. Umngani wabo bonke abadinga ukukhuthazwa. Silalele ku app yethu noma ku radiopulpit.co.za.
Okay, ubaba la uthi qhubeka nceku kulokho okushoyo. Siyabonga uNkulunkulu ngeemfundiso zeqiniso. Don't be bothered ngabantu abangayifundeli izwi. Okay? Sisibahle, I fully agree with umfundisi. As followers of Jesus Christ, why are we doing what he never did? I think he knew that in the last days we have sangomas that opened churches to abuse poor people who don't read the Bible for themselves. Nayi I voice note asivale ngayo umfundisi.
Ah, kosazana. Manje ke uJesu Kristu wase wakhuluma laphayana ngabheka ngaleli vesile. Athi yenzani konke lokho abafarisi banitshela kona, noma abapriesti abakhulu banitshela kona. Nokuyenze. Manje ke lento labefundisi bathi siyenze, siyayenza mfundisi. Uma bathi sinikele kunesithunywa la, kunesikhulumi lesesifikile. Akukho eBhayibhelini mfundisi. Siyamnikelela loyo muntu uma sinako mfundisi. Kanibambe kuzo
iBhayibheli aliphikisi ngendaba yomnikelo. Kodwa ngithi mfundisi sibuka la le okuwukuthi kune amount yemali which is 10%. Okuwukuthi the New Testament ayikubali lokho. I New Testament doesn't explicitly require a tithing uma ngayibeka kanjalo. Okay. Kunenye la futhi ilokhoza i voice note ngiyacabanga ukuthi izosivalela uhlelo mfundisi kodwa siyaqhubeka ngithi next week nangayo le ndaba
sizobuya le ndaba vele ngoba iyabonakala ukuthi nama ngezilutho angakheli.
Okay, asivale ngale voice note mfundisi.
Sesibahle sanibonani gameni leNkosi Jesu Kristo.
Amen.
Ngu Charles Mabona okhulumayo. Ngiyamuzwa umfundisi ene ngokuhlola umbhalo amaKristo awakhiphi okweshumi kodwa ayanikela.
Yeah.
Ngiyamuzwa ubaba uMavuso. Kinga ukuthi asifuni ukuvuma ukuthi izwi leNkosi likhuluma ngalendlela le.
Yes.
Ngitsho ngizwisisa ngaleyo ndlela leyo asikhiphi okwechumi singamaKristu. Baba Mavuso mfundisi Mavuso siyabonga. Inkosi yomusa isibusise. Abangcwele amaKristu asikhiphi okwechumi. Kokhunye uMelchisedek kunalento ekuthiwa i type of Christ. UMelchisedek was a type of Christ. Ingakho awutholi ukuthi uMelchisedek uvela kuphi nokuthi waphelela kuphi. UMelchisedek umakuthiwa into type of Christ isithunzi sika Jesu Kristu. UMelchisedek bekabonisa uJesu Kristu. Kristu sekakhona asikhiphi okwechumi njengamaKristu kodwa siyanikela. IBhayibheli lithi kokhunye sinikela nangaphezu kwamandla ethu. Ngiyabonga. Amen.
Mhm. Hey.
Amen.
Amen. Buthokozani, ngicela ukuthi ungirisendele. Ngiyayibona i-voice note yakho kodwa isikhathi ngoba asekho siyaxolisa ngeke ngikwazi kuyidlala lana. Ngicela uyirisende futhi next week. Mfundisi, ngicela inombolo yakho uma ungekho la emoyeni.
Okay. Mani ngekho la emoyeni bangithola ku nansi number 0799008048. Angiphinde futhi sesibahle 0799008048. Thank you sesibahle. Hayi, iyasibuyisela sesibahle sikaqedile lutho, iyasibuyisela. Bendiyokwenza ukuphuma ngomnikelo ngeke vele sina sinikuwe le title list ukuze babe clear konke abantu ngoba ngiyabona sikenzile lutho.
Amen. Siyabuya thank you for this. God bless you.
Siyabonga. Kakhulu. Hayi ngiyabona physical.
Siyabonga.
Kholwa
ngizayo. Thank you mfundisi. Yeah, uPastor Rayli Khodi nangu uzongena uzokuthatha kuzokuyoshaya u7. Siyabonga kakhulu ngokuthi ucontribute kulolu hlelo. Sizophinda futhi sihlangane evikini elisayo. God bless you. Ngiphuma la nowanga mukwevo uthi my spiritual freedom.
Feel the pulse of the real life on 657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Prayer is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
When the drive gets long, we are there. Listen live to Radio Pulpit on radiopulpit.co.za, DSTV 882 and OpenView 607. Also follow us on our social media, download our app and listen to our podcasts wherever you are. Radio Pulpit, still your daily companion. You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.